asawere sappo lewru juin hitande 2023 sakiraɓe keɗɗiɓe to mboɗom heɗade hejuji amen ɗi lelinde magal muɗum fo min calmini on bisimilla moɗom e heɗade actujeune amen ñalawma hannde omne wondi ɗo Oumar Wangel. Oumar hoñal lirɗa
mbiɗi selli basu foɗay sise
ɓogal on jogoɗa sakiraɓe hannde sebe kabaruji ɗi
ko nari banggal tenude yimɓe woteyiɗi sukaɓe jokkolɓe ana gondi wadde do hen imma daradiella jamandan yalta wotteyade noygal saria kessal ngal no wori leleydi meɗen ndi examen gaji ɗumi noddirte beteɗi ko nayri banggal bindiɗi ɗum timmi wattu joni ɓe jahan golle Ali Cissé garen timmiren birki sembe
waygal o immadaraji fa hollita malinkoɓe nuygal saria mo leydi amen nde warta fa joɗoɗo muɗum oka golleji muɗum ana wondi wadde le leydi amen nde faham
noon woni Ali Cissé kamɓe sukaɓe jokkol wonɓe ley nokkoɓe keydira e caggal ɓe kollitiɗe yaade so wota hen noon hollititta wiide jomum holli ɓingu leydi yankako muɗum lobbo fa keɓen famtare keɗɗen sitan sidi ɓe Ousmane Niali Boudi
e hewɓe wotoɓe ley mali e sukaɓe jokkolɓe ɗum woni ko holliti wiide honjotoɓe yoggaɓe o wote référendum gaaro waɗede sukaɓe jokkolɓe ɓe kay yaade tawde ni ƴaɓɓorade sigaso kolliti wiide gaɗan bawɗe muɓɓen fo wattude hen koyɗe muɓɓen hoorejo conseil et régional jeunesse Moti Modibo Traoré holliti wiide sukaɓe jokkolɓe o région ana gonde wadde immadaraji dow kabaru mum
miɗo wondi e fide dabiriji jamma ila sugan sukaɓe jokkolɓe wonɓe e pelle politique aji famitine jamare nen yalla sukaɓe an heeɓa yalta fa heewa wadde o wote ko noddite référendum fe keñe mi waɗi batu minen kay sukaɓe jokkolɓe jogaɓe wonɓe e pelle parti politique mi hollitile o batu sukaɓe ɓen fof ana nodda e wadde ɗi woti ngaji
kajolo ɗum woni ko taykita toon du jeunesse o wiide ana lande ndi wottude heyɗintingol nuygal sariyaji leydi ndi Issa Kone woni hoorejo conseil communal sukaɓe jokkolɓe o nokku
mi waɗi batu goto minen kay sukaɓe jokkolɓe kae rewɓe fo doɗɗi kabaru yewtingaji mi kawriti nde tati lewru ndu guinni kajolum nde nayyi lewru ndu mi wari mi waɗi batu goto jigua ko nayri banggal wadde ɗi wotingaji mi hollitiɓe talkal boɗal e danawal ko hani adede nde ɗi wotingaji min ge miɗi tijji torra fo ma taken nde ɗi wotingaji waranɗi
waɗe ley guelle kewɗe leydi meɗen ndi immadaraji tenugol toɓe ana jukkini dow dogodara sukaɓe jokkolɓe yalla o référendum ana laato no yiɗira
woti maggal paɗe en ɓe ka alam janggo fuɗɗata
noon ɓe kollitiri wiide Ali Cissé wakkati nde fedde humnide kabaru wotteji ɓe kollitino wakkati nde ɓe gonnino e wadde immadaraji hono yimɓele yettinoɓe kabaruji ɓe no wori ko nayri banggal kabaruji wotteji ɗi
min jaran jonka laamu kayi to won duuɓi caggal ko terrain o dari ko ka o immitike to warde bo makko ɗo keñe
awo foye fewi Ali Cissé kamɓe yimɓele wonɓe to kayitoɓe kolliti weltare mabɓe sanne le oɗo golle ɓe kolliti duɗum faabot hono ko nayri banggal keɓe mabɓe kañe e jahole garolle oɗon nokku keɓɓen sukaɓe jokkolɓe wonɓe to kayito ko cifi dow hen
ɓe kalni amen yiwde terrain o ana doga ana weela kam sanne dunna tun saaɓe weeli tunde kuleji kewɗi ila terrain dari jaaguje amen fun dari miɗen ɗomi ko ɓooyi saabi miɗen heppunon yiiɗen ɗum miɗen welti sanne funditiggol yaa waran terrain eɗum woodi nafa yaafina ya waran sukaɓe jokkolɓe paasi mobilaji ɓeydike hannden ɗum weeli yimɓe fuu kay miɗen miila ɗum jokkina terrain daratako kasin
immuji beteɗu timmi aljumare keñe
awo foye fewi Ali Cissé kamɓe humniɓe kabaru examen ngaji le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwi ɗum waɗiri dow jaam e deƴƴere wala futtiɗalaji dow koɓe mati ley hen hono ko nayiri banggal golleji ɗi fo dow ɗum fuɗɗi ñalawma hannde noon hono kamɓe sukaɓe waɗoɓe ɗiɗo imali ɗi ɓe jahan jaati ɓe golla e noon hollitira wiide hono jande koɓe janggui ko keɗɗemo kanko noddirteɗo Mouhamadou keytaw yo kanko laami kabaru examen ngaji le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
e ley imalgol ngo yurko yurko fo mata kam Cissé fo yaltira sela ɗum naati min maate ɗum nde académie ɗe feɓe maggal muɗum saabi nde imalgol ngoɗo hunde fiya allahku min nanay ko naari banggal yurko yurko kako ko noddirte épreuve théorique ɗum timmi gam ɓe waraɓe jokkina épreuve pratique talguiɗe fo junggo hooreɓe woni ɓeɗe wondi e lallodedde mi warami ƴeewa no correction waɗirte joni mi wawa haalde watti goto moƴƴi jaabi ɗo yaltata e muɗum saabi ko noddirte épreuve pratique ɗo ana yaaha fa e baɗɗe sappo e joyi saabi homo fo e spécialité muɗum
ɗum nawata e minimag minimagge amen yontere nde waygaloɗo hijjore wondi
awo foye fewi Ali Cissé ley ko sakiti ko sukaɓe jaati matte hijjore nde no wori ɗum woni sukaɓe hayeɓe kañe ko nandi e muɗum kañe jaata so jottinayya hono ndeɗo hijjore hollitinde du wiide hono kamɓe andaɓe kabaru arsilamakoɓe ɓe kollitiwi ɗo ɗum hunde lobbere noon sanne saabi de neɗɗo ana hani waɗode hijji wakkati nde joguino sembe nde fa keɓen famtade keɓɓe Mamadou Sama Seko e sitan sidi ɓe
ɓe jokkolɓe ɓe gondi lanndanade hijjore ɓeɗo beltaniɓe kabaru muɗum holti wiide hijjore nde yo dun sembe calɗi
fu son jogi bawde an han yaade hijjiya suka e mawdo fu ana yamira hijjude son suka hebi yaade hijjude do yom mocter mawne sabi li suka ko hijji mudum buri moddine sa won kulleji kewdi kanyum way wadde buri mawdo
dunke en dina nangondi hakkilobe do jokolbe be kanon be micindini be do watande hakkilo ko mabbe tagal hijorende kedana alasan mudibu ba dunke dina
suka fu yaade hijjude so warti ana han sawrade so an fa neddi hijjude tan tagal mudum seydani wari wawi dun jom ana wawi wirfitade tagan tuba feso jom tagan hijji mudum nati e kulidde sare yamre jom ahan tinnade wirfito tagan do te meede yottato dun
yalla hinade gal do nugal dina islamaku kambe dunkembe dardi jeunesse o beeda huntande hore ko war mudum ka burfu fontande ko e mabbe hakillo
fewde imadaraji fa ya makka waygalo jamaara kana uti nukuma no dirta maison de hajji bomako dun
awo fay fay kambe sottobe wombe tombe dubbe kolliti wiidebe gonde hebuton hono ko woni ngid mabbe dun sottobe ton tappiji fa yotto yo ali sise kuriji kanye ko nande mudube leede do nokkule be bi hi jobbe tinno ciodo kudde mabbe de dun samton yaade sodo to makkoto kanye ko nande mudube be tan to kebeli nokko fa kebe famtar kebe sitan sidibe e Ousmane Niali Boudi
kuru wiiji ko funaaji daage hono de kulle nandore mudun woni ko hijjo wobe korsini e be be min landi e kulle ana jogi nafa sanne
min wari mi sodi kufnere kanye kadule dun faabo amen so men e yaha mi hebe ma antundura min mi soodi teybeji e lat kolo hokkino babbadan mi soodi mo kasin tappi juulir fedo kay kulle yogaaji fotade sakki mo wattata gineji makko le mudun ko watti joni to de kulleji ana mudi
jodi be damal maison de adja sa tobe de kulle koltivide ana belti e joggo mo be kebata wattu joni o
aran non luma wala sanne nga watti hijji joni luma ana santi fa wodi hikka ana samti dujja bidin sabi luma ana wodi ni watti hijji joni coggo andon sanne
kanon hijji wobe yogaabe kanyen ko njidi yo yaade soodu woyde hono de kulle to makkato sottobe ana metay o golle be datti e dawobe coddo do sabi dun ana beyda yirwer kebal leydi men di
wayoro le hello tarikiji amen nyalomo hande o min kalam hala festival la finatawa kawral ngol sisil mudum arande warta wadde 15 yaade 17 lewru juin hitane 2023 nokuma nodirta CICB
awo fay fi ali CICB fedde nodirta association Carrefour fakala kanyum wonde wadde dido ima daraji be wiko ni fana mudu fa yewto yella hono jali nyum gondi le lidi malinde fukani hawrirde ley ndedo yamber anyinde wadde le wattu mo biida o fa kibe famtade kedde mo kanko nodirta Aissata Boko mo yo kanko won jubino golleji dido yambereji ko mo sifido hen
l'objectif est de fanda mudun yalla kaltidal ana wada hakunde bibbe mali famon fu haltide e bandun tidallaaji godu di kebene jogala gofarnima o faabe do imadaramu no jam hibirte min gadan jodda halaaji do sisiliji kewdi pawide do kabar fina tawa no jam e deejer hibirte di sisiliji min jotta min kala hala mudun le danki burdaabe go jogini go leñol nafa dartude yalla di tidallaaji ana kebene jogala le ki danki ki nafa mudun wodini himbe sa hangal min kebi hawrintinde bale kewde mon fu holitan ko woni hakkilo mudun garodo fu waran e bornaaki fina tawa mun ko woni hakkilo amen dow majjun yalla jaaleñi di ana natondira himbe kollite hunde fu bura jam e gondal wiide dum woni mali
do nawata en bilki sambe chaldi final la chapan jero bo ido bo coupe du mali ana wondi wadde hakkune 11 créateurs ñaare la kan stade malien ba mako
awo fo fi ali sisi dedo piide fu di kiki da ko wakkat sappo jegom yande gabbini maslim maji chapan tati de ka mi ci tutan wi woni final gal rewbe gal e biya gal fi kenyal hakkunde amazon commune 5 do bo mako do kanye e feddene no gatta as mandi amazon kanyu banti coupe wattu jono be gatti ben baddi ben kebi baddel gotel la
championnat national ligue 1 o nyaloma noga e tato ba o do wadde yontere ne hodo wonto jababuji mbeli waygal
ali sisi awo fay fe mbi espace hawi yes kita watti ben baddu goto ben kebe fe baddel gotel yes buguni to hawi yelen watti ben baddi tati ben kebe fe baddel gotel a fe kany blaster wala fukki bu hawde
waygal do mi kaddata e kabaruji amen di kiki de hande
do ngatte haddule di do kabaruji ali sisi kiki de hande mbi suka be fadde ndiafe no konno be andirno do e serio tremel no gettu tout so grenda wala so lambe jeki